Wala chini kushoto kama vile kiwi na makeup zinapaka zote viatu same na hiha Sasa hivi na cheka maumivu yamekwisha kila siku kukesha mami yeah. Wendo my boo 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 Staki sorry mo baby show me too yeah, yeah. Mara mara huu mara nataka banana Mara usinipe nipe nataka kufanya Natetema nikehema na overdue kucheka cheka Ende wapi sasa hivi wa moyo amenishika